balance.
Ni risky sana wawa. Mana rrr. Tako na nchalant. Nikaba mbiki na mwonyesha kaz kwe arauka uskai kwa kiti. Balance, ustupe balance. Balance, ustupe balance. Tako na nchalant. Nikaba mbiki na mwonyesha kaz kwe arauka uskai kwa kiti. Balance, ustupe balance.
Goody goody, reusha magudi. Bele pazuri, tuto kwa budi. Full Buddha mrenga labda ismamie rubi. Freeze and shine mini itaki uvalie hoodie.
Anti Judy, mindo ankale. Wasoro reshe hizo magudi swaitane. No kizi balance, usipi mane. Nezazi malas na short za mshale. Roll model wow na roll gode. Top mnisa na top mode. Konde boy but stick sika konde. Mezi tisa unalishwa nda uskonde. Tako na nchalant. Nikaba mbiki na mwonyesha kaz kwe arauka uskai kwa kiti. Balance, ustupe balance. Balance, ustupe balance. Tako na nchalant. Nikaba mbiki na mwonyesha kaz kwe arauka uskai kwa kiti. Balance, ustupe balance. Balance, ustupe balance. Round 1, imekua hectic. Round 2, ndok na chora ma forensics. Life betting, sure bet that utaki life messy. Life messy, mwishimi wana floss na Don Julio. Bila aibo tengia live a take video. Minko kidale ya nataka ndo zivyo. Chukua kadi wache kuona sima ili.
Mana rrrr. Ayezi kwa rahisi. Wanatuchai na washikwi na polisi. Wanatumada na tupata ni kamiti. Mwana inche nonyeshwa si mwenye inchi.
Balance, ustupe balance. Balance, ustupe balance. Balance, ustupe balance. Balance, ustupe balance. Tako na nchalant. Nikaba mbiki na mwonyesha kaz kwe arauka uskai kwa kiti. Balance, ustupe balance. Balance, ustupe balance.